Yasekhaya ekhuleni kwami bebese ngikhlaza even if ngisoma umango vusiwe ngibuya nokuhlaza ungazufunge nje ngizale nje inhlobo la ekhaya ngiphila isilokishi ngingafuni umuntu ozongibiza ngomkhaya amazwi ebuhlungu eshiwo kimi adala ukuthi ngihambe kuthiwa ngusikhoseni ngizosheshe ngife basale bambe lokho engingazalwa angilazi uthando labazali bangishiya ngisengosi wabayofuna umsebenzi ejozi ukuhamba lifuse imbiza nami indlela yangibiza njengokuhamba kwami at some point nje nami kwangisiza never mind the challenges I face on my own cause lokho kungikhulisile good properties there I own yes I'm feel of crying akushintshela especially to those abahlale bethanda ukusipikela I say no ngabusele okubi ngokubi cause you never know ikusasa what is good for you ngizobuyela ekhaya kodwa ngiyasaba selokhu ngahamba kuthiwa ngoluza nganqaba sephela iminyaka eminingi manje lutho ukubuya maybe mengaqhamuka namhlanje bengavuya ngizobuyela ekhaya kodwa ngiyasaba selokhu ngahamba kuthiwa ngoluza nganqaba sephela iminyaka eminingi manje lutho ukubuya maybe mengaqhamuka namhlanje bengavuya yeah man it's been a long time ngaphumuka ekhaya now I gotta go back ngaze ngibuye ngebhokisi blaze senginayo yonke into manje ngizohlala langepis I can imagine their faces sengqhamuka mimi njengabe bazojabula yini okanye bazokhala lebe dozi dala ngashona ngamuka nehosha but akuhluphi uzoqhamuka debi surprise sengkhulile manje nini my own family on my side will they recognize me no angiboni cause isikhathi sasintana even nasocingweni I already packed my bags ngiyobabona ekhaya sekide ngangifimba manje ngishaya imoto dumusaya I've made my decision namhlanje ngiyobabona phela sesiside lesi sikhathi sekunokuyisola ngisakusiwa umuntu akalahlwa I hope njengoba ngehla nami ngizokwamukeleka ngizobuyela ekhaya kodwa ngiyasaba selokhu ngahamba kuthiwa ngoluza nganqaba sephela iminyaka eminingi manje lutho ukubuya maybe mengaqhamuka namhlanje bengavuya ngizobuyela ekhaya kodwa ngiyasaba selokhu ngahamba kuthiwa ngoluza nganqaba sephela iminyaka eminingi manje lutho ukubuya maybe mengaqhamuka namhlanje bengavuya ngizobuyela ekhaya kodwa ngiyasaba selokhu ngahamba kuthiwa ngoluza nganqaba sephela iminyaka eminingi manje lusukubuya maybe mengaqhamuka namhlanje bengavuya ngizobuyela ekhaya kodwa ngiyasaba selokhu ngahamba kuthiwa ngoluza nganqaba sephela iminyaka eminingi manje lusukubuya maybe mengaqhamuka namhlanje bengavuya
yeah man no matter what challenges you come across in life don't you dare allow anything to break bond between you and your family yes we cannot choose whom we want to be family with so in that case you better appreciate the family that should be provided by God love your family have peace with your family